שייטן. Наче зикали в омзурі вьов, мзурі вьов, мзурі вьов. Наче зикали в омзурі вьов, мзурі вьов, мзурі вьов. Tulikutana pitia mucho friend, nkana waza we na yeye mneza kwa wapenzi. Na skwacha kumuliza kama na minia, akanambia he's nothing to you. Ikapita miez namba yako nime save dear, ila skweza kuku text au kukupigia. But one day nika play hard, nika shoot, hey what's up, kesho yake tuka link up. Olivia mzuri vyo, nakupenda Olivia mzuri vyo. Yani since long time, nazimika Olivia mzuri vyo. Oh no, Olivia mzuri vyo. Oh no, 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 no. Olivia mzuri vyo, nakupenda Olivia mzuri vyo. Yani since long time, nazimika Olivia mzuri vyo. Oh no, Olivia mzuri vyo. Oh no, 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 no. Nachizika Olivia mzuri vyo, mzuri vyo, mzuri vyo. 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 Tulipo link up do, nianza kustuka uko ready. Backseat, tunashkana mpaka ghetto. Then we light it up, smoke some, kadondosha playlist. Bada kula kisses tu, ngoska toka kwenye bedi. You said no, 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 bila kondo maybe. Nena tukasfate dukani kwanza enda say cheap. Chafyangu kani like ya faster, nika rudy room. Then tuka play album ya kwanza, yes, no. Olivia mzuri vyo, nakupenda Olivia mzuri vyo. Yani since long time, nazimika Olivia mzuri vyo. Oh no, Olivia mzuri vyo. Oh no, 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 no. Olivia mzuri vyo, nakupenda Olivia mzuri vyo. Yani since long time, nazimika Olivia mzuri vyo. Oh no, Olivia mzuri vyo. Oh no, 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 no. Nachizika Olivia mzuri vyo, mzuri vyo, mzuri vyo. 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 Last king of 90s, baby.